Serva Lapi. This is when I work classic with my beautiful queen.
Yamenishika mahaba, sijiwezi kumficha, ndo nashindwaga. Huba lake lanchaza mapenzi, nahisi kuchizi kama zima. Mpenzi we uwe mfupa mnyefisi, mpenzi usinisaliti, na misio rahisi kukusaliti. You know the baby, I am drunk in love, hooked in love for ya. Wamilele mpenzi, wamilele, just me and you, baby, kuwa nawe sawa tu.
Say it again.
Wamilele mpenzi, wamilele, just me and you, baby, nikuchore na tatu.
Mbaya, aki peke yangu siwezi, aki siwezi. Na ulombo tofu, eti nishi bila wewe. Nairobi peke yangu siwezi, aki siwezi. Ya nini nikupe tabu kwenye hesabu, na mie ndo lako jawabu.